Twagala kusoma olwaleero ku musingi gw'abatume ne bannabbi ogw'ekkanisa entuufu. Yeye ekitabo ky'omwotera okuwandika ekigambo ky'amagezi. Wadde nga bino tujja bisoma eri nga twala Kristo omutuufu n'ekkanisa ye. Okubaawula ku bakristo ab'obulima n'amakanisa gaabwe. Naye twagadde okiringirizeeko k'olaba ebiri mu maaso eri. Omusingi ogw'abatume ne bannabbi
we
bazimbira ekkanisa. Era kkanisa nnabaki? Yesu yeebazibwe nnyo. Omusingi ogw'abatume ne bannabbi
we
bazimbira ekkanisa. Era kkanisa nnabaki? Gwe twagala okutunuulira olwaleero. Nga tulaba ekkanisa ey'abatukuvu. Yesu yeebazibwe nnyo. So tuli mu Befeso, olwo tutandisa ekigambo kyaffe ky'olunaku. Yesu yeebazibwe nnyo. So twagala okusoma olwaleero ku musingi gw'abatume ne bannabbi bwe bazimbirako ekkanisa entuufu, ekkanisa ey'abatukuvu. Yesu yeebazibwe nnyo. Ate sikale ogufuneko okw'omusana, kubanga abantu bangi bagamba nti ebizimbe y'ekkanisa, naye baabatume omwoyo agamba ki mu bo? Era musingi nnabaki kwe bazimbira? Kubanga abantu bagamba nti oba abatume bennyini gwe musingi, naye ate Bayibuli yeegamba nti bo ng'abatume ne bannabbi balina omusingi kwe bakola ki? Kwe bazimbira. Yesu yeebazibwe nnyo. Katuve mu Befeso essuula ey'okubiri onyole 19 n'okukiira. Katulabe.
Naye muli ba kika kimu n'abatukuvu era ba mu nyumba ya Katonda. Olunyola 20, kubanga mwazimbibwa ku musingi be batume ne bannabbi. Kristo Yesu yennyini bwali ejjinja eddene ery'oku nsonda.
Yesu yeebazibwe nnyo. Kubanga twazimbirwa ku musingi ogw'abatume ne bannabbi. Era nga Kristo ono ly'ejjinja ekkulu ery'oku nsonda. Yesu yeebazibwe nnyo. Omusingi ogw'abatume ne bannabbi ye Kristo. Yesu yeebazibwe nnyo. So bo abatume ne bannabbi si gwe musingi, naye ate omusingi gwabwe mwazimbwa ku musingi ogw'abatume ne baki? Ne bannabbi. Kyabaga nti mwazimbibwa tugambe wazimba ennyumba ku misingi ena. Yesu yeebazibwe nnyo. Ennyumba ezimbiddwa si ye misingi, naye emisingi kwekola ki? Kati omusingi gw'abatume ne bannabbi ye Kristo Yesu. Katukiire tuwulire.
Mwoyo buli nnyumba yonna bwegattibwa obulungi ekula okubeera nga yeekaalu entukuvu mu Mukama
waffe. Yesu yeebazibwe nnyo. Nti mwoyo Kristo ennyumba yonna ezimbibwa n'ekula okubeera ennyumba entukuvu mu Mukama waffe Yesu. Kitegeeza ye kennyini yakola omusingi, wabula abatume bo tuzimbirako ne bannabbi. Omanye ennyumba ebeera n'omusingi wansi. Kaakati tulina amayinja agasookayo n'amatafaali agaddakawo, wabula gateekwa okubaamu omusenyu awo, omusenyu nga nagwo gumikisingiddwa bulungi nnyo nga gulimu ne sementi awo. So bwe bagamba nti twazibwa ku musingi gw'abatume ne bannabbi, omusingi ogwo abeera Kristo Yesu. Yesu yeebazibwe nnyo. Bw'amala okuba nti ye Kristo Yesu, kati ffe ffenna kwe tuba tuzimbira ekkanisa oba ettempo entukuvu ng'ekula. Omanyi mu buliwo ennyumba ekula bakuba ekula na kuzimbibwa, era ogisiŋŋana nga nto nga bagitandise bagipanga amatafaali n'ekola ki? kale mu kukula okwo kuti okwo lulimi olw'okuzimba naye mu byonna abantu bangi nnyo bagamba kyoba oli awo musingi ogw'ekkanisa entukuvu be batukuvu ba Katonda nti be batume ne baki n'ate batume ne bannabbi bo bagamba nti naffe tulina omusingi gwe tuzimbirako n'omusingi oyo ani ye Kristo Yesu ngenda kunnyonnyola ebintu bingi nnyo ku nsonga eyo lwaki ayitibwa omusingi guno ffe ffenna kwe tuyinza okuzimbibwa bw'oddayoko katono mu bakolisa ekisooka bakolisa ekisooka essula eno ey'okusatu batugamba nti omusingi ono ddala ye Kristo so tusobole okulabika nga tukyetegerezaamu
n'ekisa kya katonda we kiri kyenaweebwa
nka tuve ku lw'omwenda
kubanga katonda tuli bakozi banne muli nnimiro ya katonda muli nyumba ya katonda
yesu yebazibwe nnyo kubanga ffe katonda ng'abatume ne bannabbi tuli bakozi banne mmwe muli nnimiro ya katonda muli nnyumba ya katonda yesu yebazibwe nnyo omanyi ebiseera bino waliwo abasajja n'abakazi abagambibwa okuba abaweereza ba mukama kale bandibadde tuganye naye nga basinga tebatula mukama waateeseza ebigambo okubyetegereza n'okubimaakinga wano bayibuli egamba mwe bennyini muli nnyumba ya mukama bo bennyini batugamba olwaleero batugamba muleete biliyoni zinga 7 tuzimbire mukama eki kaakati ebibiri ennyumba ya mukama entuufu yeeriwa ffe oba ekizimbe naye bwe tuba nga tuzimbira ku musingi nga ye Kristo era nga ffe tuzimbibwa okukula okubeera ennyumba ey'omwoyo yesu yebazibwe nnyo tulina kulowooza bwe
tuti
bannaffe batusondesa sente okuzimba ennyumba eya katonda ne katonda agamba mmwe ennyumba yange lwaki tebazikozesa ntuzimba mumwe kubanga ebizimbe tubiyita amakuŋŋaaniro ag'ekkanisa naye ate bwe tuba twogera ku kkanisa tuba twogera ku
ffe
bwe twogera ku nnyumba ya katonda tuba twogera ku ffe era ng'omusingi gwaffe ye Kristo kati njawo mbuulire ng'ozimba ekizimbe kale tugambe oyinza ogamba nange nzimbira ku Yesu kubanga ebiri muguno ebiri ku nsi biri mwani naye ku bibiri atwala eriwa ekkanisa eriwa gy'atwala gy'atugamba okuzimba waliwo okubuzaabuza wakati awo era ng'abantu bazimbye ebizimbe bingi mu nsi yonna abagana bazimba ennyumba ya katonda naye ng'ate baleseewo ggwe nze naawe ffe abalina okuba ennyumba ya katonda ezimbibwa kubanga ffe tuzimbibwa emirundi ebiri tuzimbibwa mu mwoyo ne tuzimbibwa ne mu mubiri ng'abazimbi abalungi era nga ebizimbe bya katonda ebirungi ebikula nga bitambula
ng'ekisa kya katonda bwe kiri kyenaweebwa ng'omukozi w'abazimbe w'amagezi nasima omusingi n'omulala n'azimbako
agamba nti omutume Pawulo kuba omwoyo wa Katonda omanye omwoyo omutukuvu gwe tukola naye yatukulemberamu kati yali mutume Pawulo n'agamba nga omukoza oba aduumira abakola oba akulemberamu abakola nasima omusingi naye omusingi guno bwe nagusima buli muntu yenna azimbirako yeegendereze naddako kunywa oluddako n'agamba bw'ati
kubanga tewali muntu ayinza kusima musingi mulala wabula ogwo ogwasimibwa ye Kristo Yesu
owulidde bulungi tewali ayinza kusima musingi mulala wabula ogwo ogwasimibwa omusingi ogwo ye Kristo Yesu Yesu yebazibwe
nnyo. Praise Jesus much.
Kati abasimye misingi gye kanisa.
Planted foundations of church.
Ng'ebizimbe.
Like the buildings.
Ona misingi egyo sigitegeerekeka.
Those foundations are not clear.
Yesu yebazibwe nnyo. Tewali alisima musingi mulala gwa kanisa ya Katonda. Oba yekalu ya Mukama.
Or the temple of God.
Okujjako omusingi gumu oguliwo ye Kristo Yesu.
One foundation which is the Christ Jesus.
Yesu yebazibwe nnyo.
Ekituufu kiri bwe kiti. The truth is this.
Bino ebizimbe bye tuzimba.
The buildings we build.
Tewali mu Bayibuli wonna.
Nowhere in the Bible.
Bwe baali babiyise ekanisa.
Ever call them the church.
Naddala nga tukozesa endagaano empya.
When you use the New Testament.
Wabula bwe tukozesa endagaano enkadde.
When you use the Old Testament.
Waliwo kye tuyita shadow church.
What we call the shadow church.
Oba shadow temple.
The shadow temple.
Eyali ekanisa y'ekisiikirize.
The shadow church.
Yesu yebazibwe nnyo. Eyali ey'ekizimbe. Mukama waffe Yesu gy'agamba nti mugimenye eyo nzimbe ennaku mmeka. Wabula nga yali ayogera ku yeekaalu yaki? Ey'omubiri guno ogw'ennyama. Nti bwe basaanya omubiri gw'ennyama guno alina ogw'omugulu gw'atuwa okukola yeekaalu eyaddala eya Katonda. Era baali bamukomera ku musaalaba. Kyewuunyisa nti yeekaalu era ekisikirize yabulukukamu. Era ekkanisa okuba nga eri mu kizimbe oba ennyumba ya Katonda okuba mu kizimbe yakoma awo ate teyabeerangawo nti Katonda agituulamu wabula baagambanga nti yeekaalu ey'erinnya lye era abaazimbanga baagamba Mukama tumanyi nga toyinza kujja mu kizimbe kino naye osinziireyo mu ggulu olamule abantu abakusabira mu tempe y'eno ey'erinnya lyo Yesu yebazibwe nnyo. So mu nsi zonna n'emyaka mingi egiyise emabega abantu bangi bagezaako okugamba nti bazimba ennyumba ya Katonda era nga bagamba bwe bazimbidde ku musingi gw'abatume ne bannabbi naye ng'omusingi ogwo nagwo bennyini tebaguggyayo bulungi nti gwe guno so ng'omusingi ogwo ye Kristo Yesu wabula sooka weebuuze bw'oba ozimbira ku ye ozimbiddeko otya ozimbako bizimbe ozimba ki era bangi bagamba banemuleeta esente ez'okuzimba ennyumba ya Katonda ne Katonda agamba nammwe mmwe mu nnyumba yange kakati nze ngamba bwe nti nti bwe tunaatuuka okukuŋŋaanya sente z'ozimba ekkanisa bwe kinaaba kibaddewo zijja kuba za kusitulamwa abeetaaga abakola ki tusobole okubajja mu bwetaavu buli obuyinza okubabuza olw'okuzimba ekkanisa nga yeggwe abasinga bagane kati mutume ebyo biki byoyogera fe tuludde ebbanga nga tuzimba ennyumba za Katonda era nnyingi wakati mu nsi toyinza kutugamba kigambo kifaanagana bwe kityo kaakati nammwe muli bwe muti abantu abafaanagana bwe muti bayibuli eboogerako nnyo mu Isaaya 66:6 onywa olusooka n'oluddako atusomeyo tuwulire
Isaaya esula ya
66:6 olinnya olusooka
Isaaya 66 from verse 1
bantu wayogera Mukama nti eggulu y'entebe yange n'ensi y'entebe y'ebigere byange nyumba ki gye mulinzimbira ekifooki ekiriba ekiwummulo kyange
agambye bw'ati bw'ati bw'ayogera mukama omanye omwoyo mutukuvu yali atuwaalipotedi
speech
okuyita munabbi Isaaya naye nga lipotedi speech eyo ya Katonda kigambo ne kitaffe n'agamba nti bw'ati bw'ayogera mukama jjukira ffe abamanyi koodi ewule twogera mukama tuba tumanyi mukama Katonda kitaffe n'ekigambo nga bagamba eggulu y'entebe yange n'ensi y'entebe y'ebigere byange nyumba ki gye muli
What house will you build for me?
Era kifo kye munaagamba eky'okuwummula kwange kye mugenda okunzimbira mbu ennyumba ya Katonda mw'abeera Yesu yebazibwe nnyo. Kati lowooza bw'oti nti omusingi gw'abatume ne bannabbi oguzimbibwako ekkanisa entukuvu oba ekkanisa entuufu abatukuvu ba Katonda abeera Kristo Yesu so tewali musingi mulala gwe tuwogerako era bwe tuba tuwogera ku yeekaalu ezimbibwa ku ye babeera ffe bennyini era nga tubeera yeekaalu ya Katonda okuyita mwoyo we gwasindika mu ffe nti omwoyo we bw'ajja mu ffe aba atufudde ki yeekaalu ya Katonda kubanga omwoyo gwa Katonda we gubeera ne Katonda akola ki naye mu nsi zonna okuva ku madiini agaakawangadde emyaka emingi bazimbye ebizimbe ebigulumivu bazimbye zemuyita kasidro pentagoni n'ebirala nga bagamba nti bazimbira katonda naye ne balekawo mmwe ate ennyumba ya katonda okubazimba mu kigambo nga omubiri ogw'omusi omwoyo n'okubazimba mu bwetaavu
bwammwe
kubanga n'okuweesaayo kwemu ebikumi n'ebiweebwayo biweebwayo mu nnyumba ya katonda muleme okukola ki ennyumba ya katonda baba amaze ogipuruvinga nti yeffe nenife mulina okuba nga mubeeramu ekyokulya tisiwabaawo alemereddwa asobole okuyambibwa wabula kakati emirembe nga bw'ojja ogiraba bwe giva ku kigambo kya katonda sente wazitwala wa paapa emwe endobolo n'ebirala mpozi n'amadiini amalala kati bwe twatuuka mu bulokozi ne batugamba emu ebikumi n'ebiweebwa yaayo biba byabasumba naye ngaye katonda agaba bijja mu nnyumba ye wabula nga ennyumba ye tetumanyi oba ye musumba bosa yekka alyoka abitwale byonna oba ye mutume lonadiopu naye abitwale kubanga ye mukunnyo agamba ife ennyumba
yani
omanyi olina otegeera ebintu bino omanye ekanisa eyise mu bizibu bingi kubanga teyeemanyi gwe ŋŋamba gwe kennyini gweyise mu bizibu ebingi kubanga teweemanyi nti gwe kanisa era teweemanyi gwe ennyumba ya katonda era bw'oba osimbule bako ogamba ŋŋenda ku kanisa ne kalwa n'agamba ate gwani ngenda mukama ngenda eri ku kanisa kukolaki ŋŋenda kusaba ye wano waka bw'osabirawo sikuwulira osobola okuwulirwa ewaka bw'oba otegedde ng'oli kanisa naye tosobola ategeera nti oli kanisa okujjako ng'okuŋŋaana mu kuŋŋaaniro eri ekkanisa gye bayigiririza kale ekizibu ekiriwo kiri bwe
ki
tebaayawula ekkanisa y'erinnya lya mukama ey'ekisiikirize eyazimbibwa kabaka solomooni okuva mu nabbi musa bye yalaba mukama waffe yesu gye yakomyanga azze ku nsi n'agolokosa empya ey'ennaku essatu eyo gye tuzuukiriramu wamu naye yesu yebazibwe nnyo kati bo ne basigala nga bagamba tuzimba ekkanisa ya katonda omusingi gw'abatumeniki naye n'omusingi guno nga tebaguggyeeyo bulungi nti oba ye kristo wabula nga bazimba naye nga bazimba bizimbe omanyi okubanga mukuŋŋaanye naye nga temutegeera bulungi ki kye muliko omanyi okuzimba naye nga naye tomanyi bwozi oba nzimba mu bbanga oba wansi naye ng'oli awo ogamba ozimba kwegamba mutuufu wabaawo ekikyamu ekiba kikuliko kaakati okubanga tugamba tuzimba ekkanisa ne tuzimba ebizimbe kale ate nammwe nga tubakuŋŋaanyiza ate kaakati ate nammwe oba tubakola kati tubakola ki wakati awo waliwo akazooli yesu yebazibwe nnyo tyobala ffe tulaba tuzimba tetugenda zimba kkanisa eri ey'ekizimbe kati okuzimba ekkanisa tuba tuzimba mmwe wabula eri tugenda zimba kuŋŋaana eri ekkanisa nti ffe ekkanisa mwe tukola ki era tojja siŋŋaanakoknowledge of god church nedda kino bakiyitanga
ministry
oyinza ogamba ka ŋŋende ku buweereza oba kaŋŋende ku kuŋŋaaniro naye emirembe mingi nga twayonooneka dda nga tetukyajjukira kiki ekiriwo ekituufu kaakati naffe abazimbi nga bane tugenda zimba ekkanisa egenda twala obuwumbi busatu naye mukama waffe akoma okunona ekkanisa talina bala newakwadde obufunyiro so mwekuume ati n'obuuza
naye
ategeera bulungi
omanyi
kuno si kuvuma nze natambula amakuŋŋaaniro g'ensi yonna mukwolesebwa nemukwambula omubiri naye mukama yangamba gwe tuula owulire byeyogera bategeera bulungi okusinya kuye boogedde ndowoozo bawulidde bategeera bulungi abo nno be bazimbi bange naye ate beninawo beebo oyinza ogaa kati omutuma abeera avu agiriga banne bonna naye biki byewawulira nze naye nalowooza katonda oba abajereva adde atya ku bazimbi ate n'atandika okubagamba nti bye boogera
tebabitegeera
katusome bakoliiso katusooka tubukamu tugende ku lw'ekumi na mukaaga n'ekumi na musanvu
temumanyi na muli yeekaalu ya katonda era ng'omwoyo gwa katonda abeera mu mmwe olunya lw'ekumi n'omusanvu omuntu yenna bw'azikirizanga yeekaalu ya katonda katonda ali muzikiriza oyo kubanga yeekaalu ya katonda ntukuvu ye mmwe
owulidde bulungi temumanyi nga muli yeekaalu ya katonda era ng'omwoyo wa katonda atuula mu mmwe era nga yeekaalu ya katonda erina okuba entukuvu era nga ye mmwe wuliriza bulungi akomawo kuno ne kanisa etalina bbala newankubadde ki ekigambo yeekaalu ne kanisa tebaawukana wabula kyayawukana mu nnyinyonnyola okusinira mu mawanga agayitamu kubanga mu lwebulaniya baakozesanga nnyo
tempo
tebakozesa kyaki n'olugreek naye ate mu luzungu gye tukozesa kyaki kati beesiŋŋaana balina okitwala kyonna nekisooka kiba kyankalanyaawo wakati wa tempo n'ekyaki twogera ku kiki kaakati ekiriwo kiriwo ekiti nga tuzimbira ku kristo yesu ng'omusingi nga ffe batume ne bannabbi n'abasumba n'abasomesa tuweera tuli bangi nga bwe tugenda okukiwulirako kubanga enzimba y'ekkanisa eri ebaddewo ekiyitibwa ekkanisa tekibangako kanisa emirembe gyonna era tebangako tempo ya katonda mwatuula wabula ebyazimbwa mu bisi yalinga baliyita ekkanisa ey'erinnyali kyokka atejjukira era byonna byakyuka ffe bennyini ntufuuka yeekaalu y'erinnya lyani kyetuva tuyitibwa abakristaayo olw'erinnya lya kristo neliteekebwa era ku ffe yeekaalu erinnya eryo netufuuka yeekaalu ey'erinnya lye era yeekaalu ey'omwoyo ki kaakati twafaayo kubazimba nawabula twazimba ebizimbe netwekolera amannya era waliyo n'abakyayagala okugakola ayagala azimba pentagon nyumba ya katonda naye nga ayagala kukola linnya lye ezo sente zonna zebakuŋŋaanyiza bwe ziba zazimba nnyumba ya katonda n'ageza agamba bannange tukolemu ebibiina tunoonyereze baana ba katonda ki abali obubi abeetaaga okutandikirawo emirimu abeetaaga okuyambako tuzimba ekkanisa eno n'ekigambo n'obwetaavu naye bambi byadda abasinga bagamba naye mutume kati gw'oli wadda okusinya ku mwoyo oweddo oyo gwe tukola naye ye mwoyo eyaliwaaliwo era agenda okukola yatubikulira ebyedda emisingi egyedde gyali jaggwawo naye ogumu ku musingi gwe musingi gw'ekkanisa ayitibwa kristo n'enzimba yaayo kakati ekizibu kyajja dda era mwasonda sente yonna gye mwayita oba mu madiini oba wa oba mu bulokozi nga bwe tutambula leero naye nga muzimba mbwe ennyumba naye mwazimba eriwa banna era bino mwali mubitegeera mutya laba ne bw'ova ewaka ng'ogamba ŋŋenda ku kkanisa omanye emirembe egyayonooneka kakati sitaani ye yakikotewa n'atuggyawo okubeera abayigirizwa n'atufuura abagoberezi era ogenda kugobeera ku makuŋŋaaniro oba ku makanisa eyo gye mukuŋŋaanira ng'ekkanisa nga oli mugoberezi tomanyi oba omanyi oba omanyi oba tomanyi yes tukuŋŋaana tusaba mukama ne tuddayo ewaka naye era sigwabirayo ng'otegeera bulungi nze nabirimu ate olowooza ng'obeeramu neeto tobitegeera nagendako mubaka tuli ki baprotestanti nga ndi awo sibeera na ddiini ate nga siri musamizi ni nga tugenda ne muddamu lyemutunulira faaza oba gundi omusomesa baprotestanti ne gandulazi ne museka nga nze gandulaze ezinyumira akati nga ne bye baliko nange sibimanyi kubanga n'abaali batunyonnyola ye nga bakunyonnyola ki naawe era ffe mu bulokozi bwe twatuuka nga ffe tumanyi bagenda tubuulira njiri etusanyusa mmere ki ebyamagero ebigenda okujja amamotoka ge tugenda ovuga n'amayumba ge tugenda ozimba okugenda mu mawanga nga tuddayo ate twamanyanga ki kutuusa kutulagulako nkulaba gwe ninga oyiga ki
oddayo
si bwe kyabeeranga kukwatawo ku mutwe kugamba musajja gwe mukama gamba leeta obukadde kumi bwolina emitwetwe mubiwayo nga muddayo waka omanyi bw'osindika omwana ku
ssomero
nakomano nga amwayize nagamba twayize okulya emmere okuzannya mpozi twayombye n'abaana mu kibiina kati nga takubuulira byadde ku
blackboard
twazannye nannyo kakati twali tuli awo ate
ticha
n'agamba tugenda
mpozi
bino bye twagenda byabiyitanga tetafulumangamu wabwe oyo twazannye mwoyo naye bino bye bagamba ku lubaawo bino bewe tabyogerako ono omwana bwoto bwebadde kanisa nga bino ebirala games and sports ebyo obitegeera bulungi okulya ebyamagero ebibyo ng'obitegeera naye nga ebakubuuza mwasomye
ABCD
ng'otandikira BC FG PR kati nga bakubuuza eggulu ate nga lyeryakuleese wano eggulu liri eyo waggulu paku byawandiika ndaba n'atusomesa naye tabyemanyi kaana ekizibu ekiriwo gwe kanyini wali tosobola kwetegeera nti gwe kanisa ng'olinga olumu abanga akitegeera obulo
naye
ng'oli confused omutwe kubanga ne yabikugamba naye ali yesu yebazibwe nyo bw'oba tunulidde mu befeso esula ey'okutaano 25:27 mukama anoonya kanisa etalina bani wakubadde olufunyiro katusomeyo tuwulire
abasajja mwagale nga bakazi bammwe era n'abakristu beyagala ekanisa neyewayo kulwayo
abasajja kale tukireke kikwata eri mu bufumbo abasajja mwagale bakazi bammwe naye kyetwagala otunula ennyo nga kristo bwe yagala ekkanisa neyewaayo ku lwayo kale kambabuuzi kristo ng'omusingi ye yeewaayo ku lw'ekkanisa yeezimbibwa ku ye kizimbe kristo yajja fiirira ki yajja fiirira bizimbe bino okubeera ekkanisa wabula abakubanga ekyo kye kyamuleeta katonda yandibadde abulako
okutegeera
ojja otya n'ofeerera
ebizimbe
naye ate kaakati okusinziira ku mbeera ekkanisa ffe gye tutwalamu
ebintufe
twadiminga katonda
otwassa
ekitiibwa kye yajja fiira kanisa tuli ku bizimbe tubizimba kanisa kaakati yajja fiira kinaye nakugambyeko waliwo engeri gy'ogenda otegeeramu ebintu bino osooke weebuuze papa ategeera
bulungi
kubanga bye basooka okuzimba Saint Peter Basilica
kyaki
e Vatican nga bazimba kizimbe kaakati Yesu ekyo yafiirira kizimbe era bagamba mbu awo webagizimba bagizimba ku lwazi ayitibwa Pita kuba bye bamuziika kati ani musingi Pita
Who is the foundation? Peter?
Oba Yesu.
Who was to be built upon?
Kubanga erinya lwazi litegeeza Yesu.
Jesus.
Erinya Peter litegeeza Yesu.
Jesus.
Olwazi olwedda.
The ancient rock.
Wabula yalituuma butuumi ani?
Named it Peter to Peter.
Naye yalituuma yali Katonda Kitaffe nga yayogerera mu Yesu.
God the Father speaking through Jesus.
Ngagamba nti gwe Peter ku lwazi luno omanyi lwazi yali ayisamu eddoboozi naye obitegeera kaakati gwe osooka nawe weebuuze ani ategeera obulungi ebintu bino papa mpozi abakulu abawaki mulinawo
abaprotestanti
bishop archbishop
Most right reverend.
Ato wabagundi. Waba seven CD.
What about of the Adventists? How do they call them?
Wango se SDA Church.
SDA Church.
Ngaba wandise ku kizimbe.
They write on the building SDA Church.
Na abantu bano kankubulira olaba ogenda kunyigira muko kati nayo ogenda kumala tunyigire tubikwatire wamu.
Shall handle together.
Bategeera bulungi kye kibuuzo.
Understand well that is the question.
togenda n'obavuma
naye
nze nkubulira bulizi ebintu bino
sitaani
yabikyankalanya tebitegeereka bulungi kati yadda kubaweereza n'abazontowaza bakola ebintu era boogera ebintu nga tebategeera bulungi naye nga ye yaboonoona amagezi era bayibuli yeboogerako mu bakolisa ekisooka ekyokubira essula yakuna nti katonda w'emirembe gino beyonoona amaaso g'amaki g'amagezi gaabwe yayonoona entegeera kubanga omuntu ow'ekitiibwa nga bw'omulaba mu byambalo byebyeru ne sapewatwa atambula nga paapa naye ng'ekkanisa gy'azimba bambi naye
tagikolayo
era ng'abantu webamulabako
ekitiibwa
kya mukama kiikyo kijja tewaana nagambye waliwo ebintu ebigenda okuba wano mu nsi omulembe omupya ogulina okumanya katonda okujjudde osobola oleeta okumanya ne bagamba ovuma abantu ni mu butuufu kale era sitaani ayonoona amagezi olaba nange bwe nandikuguddeko nga nkyali mwonooneffe omutwe nga bwe twali nga mbaga tugenda zimba ekkanisa egenda kubeera kuyiika bbiri oba satu okusinzira ku kye tugenda ozimba naye nga ligenda kuba kuŋŋaanira nanga bali tuzimba ekkanisa ya katonda nga musonda emikebe gya gundi tusiiga ennyumba ya mukama wadde nga nekuŋŋaanira tugenda linyiriza kubaffe abakuŋŋaaniramu tuli batukuvu naye ate eyo si
kkanisa
era si ennyumba ya katonda era yesu bwe yali afiiriira mwemwiwuliranga katonda bwe yayagala ensi oba bwe yayagala ekkanisa ebizimbe n'okuwaayo nawaayo ki mazima ani ategeera obulungi wakati mu nsi era twebaza mwoyo mutukuvu kuba kati naffe singa tuli ku musingi ogwo tugwa nga tuli balalwalalu bulungi nga bambi bye twogera kale muli oyinza okuba owulira nga oyagala katonda naye ng'emisingi kwe wasimbibwa emisingi gy'obutategeera bulungi nnyo kubanga mulimu kale olumu webakuwoogamba naye ndi yeekaalu ya mukama naye nomwana oga tugende ku yeekaalu ya katonda kale bambye nga olumu ewaya ziba ziddaddako naye ng'ate olumu zikolaki n'oyogera ebitakwatagala kwiga nkale ng'olina eddalu naye nga likyali tto omanyi omuntu waba alina eddalu nga likyali tto liba lijjako mpolampola olumu yayogera ebitegereka ola nakola ki n'ayogera ebitategerekeka kati esitaani kyeyali yatufuula ngaekkanisa nga yatuleka awo wakati tulinga abalalu naye nga tetuli balalu nnyo kubanga oyinza osingana mulokoleabadde atambula ngaali wa mirembe nnyo agenda abuuza abantu n'atuuka awantu haleluya nebagamba mulokole abaddeayise wano ngaatubuuzaako ate bwatuuse wali n'atamba era ngaekiro oyinza okuba osaba essaalayo yampolampola niwabaawo ekikusimba haleluya kiro saa mwenda ogwe haleluya kakati n'otandikoga omwoyo yanongameza kakati n'osooka webuuza omwoyo mulalula lubwato tamanyi nti ekiseera abantu kye balimu kubanga ye kanyini yawandisa n'agamba bwe kiba kisoboka obeere emirembe n'abantu bonna kati mulokola agweddalu olumu nakola ebintu ebitaleeta mirembe bwamaa n'agamba siya oyo sitaani atutawaanya tulina okukuba ebyuma ekiro netuleekanyiza abantu katonda yakugamba mulabise bwoto naye bannange njaga kulaga nti waliwo akalalula lwakati nakatera okukubaako ng'otyobolatyobola ekitiibwa kya katonda oba otambula obuuza kuba nti yesu yebasibwemusibe mutyaaleluya haleluya haleluya nomana n'okomaawo n'otandika basitaramasipasata swaramana pisatarabarabasa pandarabasa tososo kwata kusa kati bambi ng'okolera ebintu mu kiseera ekikyamu mu kifo ekikyamu kyobula abamu mwali ku maduuka naye nga amaduuka bakasoma bakuddukako oba obaweereza booli oyagalayo ki oyagalayo ki natusapisasakalapisa balansi meka bakasitoma ne bagamba owange nga temulina oda mukola ebintu kyenvude gamba nti kubikwato ya nekkanisa yemukuleva esookolaga eddalu lyetulina omusingi gw'abatume ne bannabbi gubazimbirako ekkanisa be batukuvu n'omusingi guno ye kristo gwakyankanana tebitegeereka biri awo era naawe bwoto bwogoloka kubanga okulira mu misingi egyo nga musumba bugimu naawe nga gwokuliddemu otyo era bw'otuuka eri kyogamba banno tugenda zimba pentagon ennyumba ya mukama tugenda gizimba kakati bambi ate oyogeza n'amaanyi mangi ng'olowooza otegeera bulungi kumbe oli mukwekolera ekintu ekigenda ate okukuba obukubi kubaga n'amazima egamba n'ofuluma ku focus of God TV abantu bajja nakwewunya by'obadde obasondesa nammwe abasooka okubikola ate ekyatuwabya amadiini gano kuba ge gasooka okuva ku mulamwa kati bwe tudduka bwetu ne tuddayo mu bulokozi obwali bubuzeewo ebimu tetwabikyusa twasigala tufaanagana n'ebyamadiini tetwawaayo nnyo kaseera kubyetegereza kati ekimu ku byoyo ekkanisa twasigala tuzimba ebizimbe bemu ng'amadiini bwe gakolaki nga tugamba nti yekkanisa kugamba eddalu ly'amadini gali ne litatuggwamu bulungi ne tujja eno n'eddalu lye erimu eyo ka tuyongere mu Efeso esula eyokuna esula yakutaano nti yeewaayo atukuze ekkanisa eno ng'amaze ogirongoosa n'amazzi mu kigambo olwali tukubuulira tuli mu kutukuza obeere yeekaalu ekkanisa ya katonda kati ba nitubuulira kizimbe ki tukitukuza n'amazzi mu kigambo wuliriza kizimbe gwe kanisa gwe gwe nga bulijjo bagamba oho tukuzibwa n'amazzi mu kigambo lekera ababubbi omanye nagambyeko nti bambi kale twali twasootingamuku obuwaya n'ogamba kati atandise oyo omuvubuka agere naye mazima kati ekitukuzibwa n'ebigambo era batugamba ne mulekere okubba mulekere obwenzi mubeere ekkanisa entukuvu ng'ekizimbe kigamba amiina
alyoka agyeretere yennyini ekkanisa ey'ekitiibwa nga terina bbala newankubadde olufumiro newankubadde kyonna ekifaanana nga bino naye ebeere ntukuvu eteriko bulema
owulidde bulungi alyoka agyeretere yennyini ekkanisa entukuvu ye temperi gye tugambye nti muli tempo ya katonda nga ntukuvu ye kanisa ki entukuvu nga terina bbala newankubadde olufunyiro akati tudda ku bizimbe bani noonoonya wali kakulaka n'osiigawo ne tupima bulungi nnyo ereme kubaamu lufunyiro bameka abasonawo ku sente zekanisa ekizimbe kakati mukama mugenda mugamba mutya lwasonda esente ezekanisa yo ne mukama lwakiro tujjukirako nanga owa sente zekanisa
yange
omanyi ntwandi mugabe bwetu mukama wagamba Isaiah 4.
Let's read there.
Unyoro kutanura omukaga.
Verse 5 and 6.
Isaiah esule yokuna olunyoro kutanura.
Isaiah 4 from verse 5.
Era mukama alitondera ku buli nyumba eyolusozi Sayuni ekire. N'omukka emisana. N'okumasa amasako omuliro ogwaka ekiro. Kubanga waggulu ku kitiibwa kyonna kulibaako ekiritimbibwako. Olw'omukaaga. Era walibaawo eweema okuba ekisiikiriza emisana ey'olubugumu n'okuba ekiddukiro era omwekwekebwa eri ekibuyaga n'enkuba
yesu yebazibu agamba nti walibeerawo weema ekkuŋŋaaniro okubeera ekisiikirize eri omusana n'olubugumu n'enkuba n'empewo agamba nti tuzimba ekkuŋŋaaniro lino naye nali aliteekako ekitiibwa kye n'alikuuma emizimu gireme okukola ki okulumba abakuŋŋaaniramu naye nga ebeerawo eme ezimbiddwa kuŋŋaaniro erizimbiddwa okutuwonya omusana n'ebbugumu eringi wabweru mpozi enkuba wamu n'empewu kale katonda ateekawo ekkuŋŋaaniro twandikuŋŋaanidde ne wabweru ng'ekkanisa tekirinaako buzibu naye ekizibu kiva ku musana ogujja okwaka n'ebbugumu eriyitirira wabweru n'enkuba ejja okutonya n'empewo ejja okubafuuwa naddala nga tukuŋŋaanye ekiro nagamba kale wabeerewo weema wabeerewo ekkuŋŋaaniro nange njaliteekako nange ekitiibwa
kyange
so eryekkuŋŋaaniro tulizimba mu ngeri yaalyo n'ekkanisa netuzimba muki mu ngeri entuufu si weewaawo era bwe tuba tugamba mukama nasonda essente kukuŋŋaaniro lyaffe ekkanisa yo mwe tukuŋŋaanira nange nsaba onzimbire eyange ekyo kyekiba ekituufu naye toyinza mugamba nasonda essente ozimba ekkanisa yo ng'ate mwazitutte mu kizimbe mukama naleeta sementi okuzimba ennyumba yo lwaki tonzimbire yange sementi yazimba nyumba eyange mbeera mweyo kati waliwo ekizibu ekyatubaako mu ngeri y'obutafuuka bayigirizo kubanga be twagenda ng'okuwuliriza baatubuliranga bye tusanyusa mitima
gyaffe
kubanga baasookanga ne baraba okusinya ku nviiri
z'osibye
musajja oyo ayambadde
atyaate
bano beetaaga enjiri y'ebyenfuna okusinya ku nfaanana
yaabwe
nga batubuulira okusinzira bwe batulaba mpozi n'okwegomba okuli mu mitima
gyabwe
so tebaatubuulira katonda ky'ayagala
ye
kaakati oli nga gye abayimiriza mu nkuba enkuba ya mikisa katonda agambe muzimbe yeekaalu muwone enkuba ate bali batuga mugiyimiiremu naye abantu bagenda ne bazimula katonda ne boogera ebigambo mbu katonda abatonyesako enkuba
y'emikisa
kumbe yamanyi temwina kudduka we mudduka ebimu ebikumi temunaawaayo n'ebiweebwayo anaafuniramu wa alina bagamba enkuba ya mukisa muyongere okusaba mugibeeremu mu linnya lya katonda katonda eri agamba muzimbe weema muwone enkuba bano batugamba ebakube ya mukisa omanyi mwetera okugenda mu worship
night
wali abagirimaga enkuba ekuba omutw ogwo mulimu nemuzira okama omukisa gwange nga gunkuba nnyo omanyi okufuula omanyi kankubuli olaba ekanisa yalina kuba ku standard ekyasinze mu nsi abantu abagirimu nga bategeera nnyo nga bagezi okukamala naye omanyi otufuula bizontozonto wano era mulokola omusiŋgaana akola ebitasaana ng'agamba nze siswala mu linnya lya yesu era kristo yagamba alinswalira mu maaso g'abantu nange ndi mwegaana yakugamba oyite bwerere mbutoswala mu
maaso
omanyi mbagamba era ne isaaya mukama
yamugambagenda
ngaoyisa amakugunyu wabweru kale nange ntambulira mu kitabo
kyaabisaobanyambadde
nti obanyambadde aleluya oli baamu nga bwali bunnabbi era ne butuukira ne bukolebwa kakati babugambye naawe mulokola omusiŋgana yeyambalidde nga bwayagala nze siswala mu yesu ebibala kati eby'omwoyo byobivuddeko kubanga ebibala by'omwoyo mulimu gentlene ensi n'ebirala obulungi n'ebiringa ebyo obivuddeko olyawo omusiŋgana ennyumba yeewunyaawunyanaga mukama ebyo
tabyeritunuulira
bamuzalira mu kiraalo kya nti naye omanyi osiŋgana mulokole nga yagwamu akazoole kalaliwa omusiŋgana wabula eggolo linyerevu bana eritukula tugenda kgendayo naye era byo bamuga ebikolebwa mugulikolebwawa oba eggulu linyirirewo olwaki wafaanana bwewa mulimu n'ataakombinze wano ngaga era mukama atunula akebera mwoyo naye abooluganda njaba tudde muno musesa etegereka ekanisa eyaddaladala abantu abamanyi tuli kanisa erina okuba entukuvu okuva munda ne kungulu kubanga agamba kale obanga mwagulibwa n'omuwendo gw'omusaayi gwa yesu mumusengamu ekitibwa mibiri gyammwe nemyoyo gyammwe kubanga mwe bennyini muli yeekaalu yaale nga tulina okutegeka mu mwoyo nemubiri otamule nga oli yeekaalu entukuvu mu njogera mu ndabika mu ntambula mu nkola ey'emirimu n'abantu bakutuleko beewuunya ekanisa eno mazima erimu omwoyo ye kanisa ya katonda naye olwaleero mulokola okulabako wajjula obubbi bw'otuuka ewaabe tuwa amawalo tuwatwala tubawamba abyokukyalo n'obagulako entalo ati nabo ne bagenda ne bakuloga kikulwa ng'obawamba emizimu ne gibalumbalumba kubanga mutuuka ku kyalo buyovuyo temwetegeera tulina zimba wano ekanisa y'amaanyi tuwamba ekifo ekanisa mwena atuula ne bali ne babawulira ne
bagenda
balunga jajja abalokola abazze wali baagala kutuwamba basindikira ebyokoola mbu baagala zimbawo ekanisa y'amaanyi mu kifo ekyange bakuwulira osaba basiriwale batukuzeewo emitwalo asatu abandi badde obukadde ataano nabo ne bagenda ne beerwanako ate katonda yateeka abantu abo mu batwale mwe bali basinzire abo
bamunoonyi
ate gwe ogamba baveewo mulimu nammwe abasumba b'empulira eyo musenze abantu
bonna
ate nga mukama mu bikola 17 agamba yabateeka mu matwale ago basinzirewo bamunoonyi bamuwa mumaate newankubadde nga taliwola buli omu kati olwali twanisimbudde tuleko basigukuwe tetuva wano tugenda kuzimba ekanisa y'abantu emitwalo ebiri gematule twaliza muli eri efujjo feka tulina amagezi gali mu kigambo tetwagala kukola bintu
bitategeereka
babako webabeera bakutuguza mu mirembe tujja kubalabiraawo nga tumanya akabonero katugala tusigale
wano
naye ba tebatunda tugenda basabira saala
yonna
tugendagenda mu kifo kyaffe ekigazi ate tekiri wala okuva
wano
wali ku mukaaga
wano
kale waliwo abagaa mutume tetuyinza va
wano
tusabe saala tetuyinza kuvaawo agundi ebyo bibyo nga katonda yali misirayiri nga gyatadde amakanda n'asengukayo n'agenda mu
europe
roma ne bamucyankanya n'avaayo n'agenda mu england n'ava mu england nga bacyankanyiza n'agenda mu amerika yavudde mu amerika n'ajja mu uganda kwatadde
besi
asobola okukyusaamu aga naye mutume nawe toli
feaga
tukolere ekkubo
lyaffe
wali gyetugenda ffe tugenda kwekolera erya kolasi yesu yeebazibwe gye naye amazima gali bwe gati mukama agenda kuba kubeetwaliranga ekanisa etalina bba newakubadde ki babadde bakuzimbye kwenkana ki omanyi muli mu ddiini mulemeddeyo eyo nze ddiini ya kitanga ejajjange kojja simanyisenga siyinza givaamu tuli mu ddiini ekukoledde ki okujjako okwonoona n'okuza ontowaza abalala banne nze siyinza va wa musumba gundi kubanga omusajja oyo yampayo n'emitwalo ataano emitwalo ataano gyenkana
n'obulokozi
gyekana n'okufiirira gwe yesu bwe yakufiirira okuba ekanisa ye entukuvu nze sivaayo musajja oli alina ebigambo bituseesa kale n'owulira nno omanyi mulimu abasumba bo basawo kuba bannakatemba olutuuka katuuti ng'atandika ng'amala asomesayo emizimu esatu nga bagamba aleluya 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 mose tuge tusabe tugenda okugikuba kaati nga mutandika okukuba emizimu kwana nkusiba muddungu kyokka oli wano toli muddungu kati gwasiba ekituufu tusiba emizimu nga bwekyawandikibwa naye tutuma bamalayika ne bagisibira mu bunya obutakoma kati sigwe weepika nkusibira mu ddungu ndi mu mwoyo era mukukkiriza nkusiba kaye osooka n'oyingira mu tawo n'ogaa nyambala enjiri mu bigere
You put it by there.
I get
the shield. The
faith
is there. And the sword of the word.
Wakambala enjiri eyaki naki mu bigere omanyi okulimba sitaani nga yakulira abalimba n'omulimba mbunyambadde enjiri n'agamba naye wadde nimba naye naawe olimbye n'osukka
Where
have you clothed
the gospel?
Okay,
it speaks of what?
Now,
the gospel you are clothing,
as you hear it,
it will be within your feet.
But
you lie to Satan.
Nah,
and he
told
his colleagues, he says, come here.
Omutume Paulo mbika atume 17. Olunyere okutani kulwa 23. Yayogera kubomwe wakatunda nga agamba bwati. Omaindu badde mu kanisa Katonda tumwogerako ekanisa tujogerako naye nga tebitegeerekeka nebatuuka okugamba yita Katonda ayitibwa the Holy Ghost to come. Kakati newebuuza mu primary wasoma
ghost is a demon. Did you study?
And they make no, the
same with the church.
Call the power of the Holy Ghost.
You know it's a demon. You sorted the wires.
You remember
when they started of demons? That's the ghost. You are calling it. Bibles which have
Holy Ghost.
Yourself, your thoughts.
The ghost,
ghost is a demon.
Now, let me
tell you what is the problem.
Africa,
from long they had corrupted our heads.
Baba atusomese mu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
And after they say, 10 means 4 hours. 9 is 3 hours.
Munana,
8
biri.
Is 2 hours.
Musambu,
7
emu.
Is 1 hour.
Mukaga,
6, 12
kari
hours.
12 eringa wozingo mukaga bwoto.
When you make
6,
you see 12.
Naye nolabirawo ddala nga waliwo 12. Netukubuuza sawa mmeka.
Ask us the time.
Noga mukaga.
And you say it is 6.
Simanyi neno biye baraka.
Awo
wali entandikwa y'okwonoona emitwe gy'abantu.
Corrupting human heads.
Olaba wemu.
You see one.
Noga. Ziri meka sebo banya.
What's the time?
Musanvu.
7.
Bwogezo olaba emu. Efaanana ne musanvu. Awo wachukira.
That's why you are.
Nebagamba Holy Spirit. Nebakugamba Holy Ghost. Nebaga byenkanankana. Bienkanankana.
Holy Spirit.
Holy Spirit.
Chechimune
Holy Ghost.
Same as Holy Ghost.
Mungabona M. Yemune Musanvu. Nenge chukura nawo chiraba. Musanvu yuri. Rika and
wake. Appearance like that.
Munana.
Eight.
Biri.
Is two.
Biri yakubajiwani.
Two is written like this.
Munana.
Eight has a weight carved like that. Today they tell you at the church.
Yeah.
They say no.
Kizimbe.
The building.
Is
you see
now.
The building is equal to you. You are the same.
Oh,
bagamba gwe kanisa neda ekizimbe kanisa kale kale tukitwale nti nakyo kanisa kati mufanagana kirina amagulu n'amaaso oba amadirisa goyita
amaaso
ndowooza amadirisa ge maaso kakati ventilators ge matu omanyi kankubuli olaba sigamba nti kale envuma naye nkukubulira ekituufu ekyatubaako omusingi gw'abatume ne bannabbi okuzimbako ekkanisa entuufu be batukuvu n'omusingi ogwo ye kristo byasaanawo dda birivolongoto biti era abaliyo bambi omuka omu mukama gw'asaasira n'ayingira eggulu naye siga nti baakutegeka okuyingira eggulu ng'ekkanisa entukuvu amadiini gaasooka go ne gatutta ne gatumalawo bumazi anti basooka ne batusomera mu evanjeri paapa yagambye naye bye yagambye bikomyawo ebigambo by'evanjeri byonna bikomyawo temubyongerangayo era osinga n'omukatuliki amaze emyaka asatu n'omubuuza ebya bayibuli anange kaliyo omuprotestanti alimuko okubwawandikibwa nje sibuma amadiini kuba be basooka mu bulokozi naye sitaani nabo yabakyalo abakatuliki tebaali bakatulikibaali balokolekibwa kubanga omutume pawulo gwe baatumayo okutandika yatandika bulokozi nekikyama mu mwaka gwa 312 nekifuuka obukatuliki obulokozi ne budduka ne buyingira mu England okuyita mu Martin Luther ne bayitibwa abalokole era n'ennyimba ezasooka okuyimbibwa muziwulira Yesu mulokozi wange leero nsize gy'oli nga za bulokozi kati batuuka ekiseera nabo ne bafaanagana ne baganda gye badduka ne bava mu by'obulokozi ne bagana n'okwatula obulokozi bakuzaala mbuno oli muprotestant awo wakati awo wabbulukawo amadiini amalala mangi olw'obuvuyo obwabeerawo omuli aba Seventh Day bayakuwa baani kati mu mwaka gwa 1800 obulokozi ne buddamu oyimuka mu amerika kati bugenda okuyimuka ng'emisingi egisinga gyonna mifu givulungutanye ennyo ne bagezaako olwana kyokka mu mwaka 1906 ne wajja abo abakuba ekigwa ne batandika enjiri eno eyakitwala ekikwala ne tuva ku kusoma amazima n'okugamanya nga buli kyandikwa kye bakwatako bakirabamu ebyenfuna akinyola lazima ne kitunula mu byenfuna omanyi osika eriyo y'ekyawandiikibwa kwe kwava okubanga tewaddawo muntu ategeera bulungi nnyo ne tusigaza kimu n'okusinza ne kutulema n'okutendereza wabula nga mutendere omulimu wanzija mukyalo wasumulula Yesu wanfiirira webale nnyo kuba wanzija mukyalo wanjagala nnyo kati abali mukyalo bo tayabagalanga kakati abalokole b'omukyalo bali ku kizibu kuba ye yesu tabaviirangayo eyo gye bongeredde ddala ne bagwa eddalu jesus empale bazisaza ebituli kati bano balalu bennyini naye gweoyinza okulowooza bategeera n'agambye ekkanisa yagwamu kazooli sitaani yagisula kanankani omusingana asibye tayi kubulaga obukalu kimanyi dokita kyayi kakati n'atandika okuyimba mulembe ekulu n'ogwa yesu endereza mukama sinda kaana omubuuza guli omulambo ogwaliwo gwali gwa
Setaani
guno gwa Yesu ogunaddako gwani ennyimba nga nfu nagambye okuva emisingi bwe gimala okwonooneka bwe pa ebintu ebiddako byonna mukola byabalalu olwasiŋŋana baana bawala bagenda kusinza bambadde bannange abatendereza banna abatendereza ba mukama mujje
mutukulembereeokevaayoi
abagiza emimwa gyo nono abasazeeko obusigo ne babutunuza waggulu n'olabira ddala abalalu obulungi ne bayingirawo n'obugatto kaakati batendereza ba mukama naye ne balioka bazina amazina nogala bande ekkanisa omanye ekkanisa okugwa eddalu lyennyini eriwedde ebe naye nga kyava ku musingi guno ogw'abatume ne bannabbi gwe bataamanya oguzimbibwako ekkanisa entuufu abatukuvu ba katonda omusingi ogwo nga ye kristo batume bazimbirako batya bakikola batya era baali bazimba kkanisa ki gye bafaako ennyo okulabika nga tebanabbala newakubadde olufunyiro ati no omwana muwala n'alyoka ayingirawo ayitawo ng'akola n'obugatto pasita
n'agambawabula
muwala wange mukama yakuviirayo okatwambalidde
halleluya
kwegaa n'atukulemberemu oba nga yabaakyo
omutwe
omanyi waliwo abasaala bakulemberangamu endiga kati nga nabo bazibe n'endiga nazozibe mukama ave yabasiŋŋaana nga be bakulemberamu ekkanisa mubiro ebyo mu Matayo sura ya
23
ng'aga abasaala bano abazibe b'amaaso abakulemberemu bazibe bannaabwe kati tulina abakulembeze bambi nga baziba dda amaaso naye ng'era bakyakulembeddemu ekibiina tugenda mu ggulu naye ng'ogunnya oguli awo mu maaso wabula kale nabo abagamba tugenda empaka tezirina amakulu iye abalina abakazi abakubiri mubalete mubalaga bannaabwe amina emisinzi gyekkanisa bwekimala okwonooneka ebyo byebiddiira yoka omu omusiŋŋana agamba
ologulamu
yafeemu
emisingi
omanyi osiŋŋana omulalu ng'agamba ŋŋenda kufumba naye ng'emmere yo yagikuŋŋanyiza n'ekyoto kiri kasasiraawo omulalu bw'omusiŋŋana afumba oyinza n'okwewunya oba ddala afumba omanyi mulimu abalalu nga boogera ebintu byefaananyiza ng'ebyabantu abalamu naga emisingi n'obuuza egiriwa ne bateekako ebiri mu bwengula ate kakubuli omuntu bw'abeera mulalu tosobola mugaa nti
mulalu
ye aba alaba mulaki ate bw'aba alya kasasiro ye alaba alya mu oba mu restauranti yaweeno nga yakabi zino simanyi mu zimo hotero ezisuuka ku
hoteri
ye alaba ali kugwe alaba mwabaliira eri mumasowaani gali muli
boonooneye
ali siriyas n'ennyumba gye yazimba araba ali mukalina waggulu
Yeah,
much
people, they are like that.
And you speak
things of people who are normal. They see you're not normal. What you do, don't tell them they are mad.
You make photos
for them, make a video
for
them to be healed of madness.
After I heal of madness,
show them the video, tell them you are mad
people.
They will admit it.
That is the
church
in Uganda.
Not only in Uganda. All over the world.
The ones that
understood, they would have helped us.
They lack support.
When you start to speak, they have put
power.
Gospel, that's a cult.
How do you take us
from agenda which lived long?
The church is building. The
church is building, not lie to us. Today you're going to hear them. They are going to argue with us.
If you say
that's a
cult,
God says church is not a building.
We read the scriptures.
Children of God will hear that.
The
Bible says, the
word
of God hears the words of God. The
word
Christ came
out
the world and said,
the
blind
deaf.
They immediately saw their blinds.
Yet
they looked with their physical eyes.
Yet spiritual,
the eye of wisdom, of understanding, the eye of counsel, of the power, of the knowledge of God, the eye of fear of God. They did see.
Ninga bakulemere manayo bagende mugulu. Na gamba. Bano bayimiride ku mulyango.
Stand on the door.
Ogugena mugulu.
Going to heaven.
Teba tuteba yiyanga.
They have never entered there.
Babera ku street ye kanisa.
On the street of the church.
Nga basabirize.
And they are begging.
Era babera no bukodyo bwo ku street.
Tricks of the streets.
Muwandi kale mwetaga.
Write down what you need.
Mubideka mubasa. Mureka mwachiwebwayo. Nena bato kirele mukama.
Free go reach for you to go.
Ugenda kubalenza boku street jawala.
Go on the street boys you see there.
Oyagala yokachi.
You want what?
Nenda kotu
kirele mukama. I'm going to reach for you where they get it.
Iduka lya jaji.
I know the shop of the.
Dia kojeri.
For the uncle. Street tricks.
Wo dinda bato bisoma
mwojo fubaga.
Oya abasinga bonanga ba ku street. Tebali mu kanisa naye ba kulira ku street bayaye.
They are on the street, they grew on the streets.
Babera nga bayaye ajjo kula nabagamba kakati. Babera kano kafu kano kafu nalika kola.
On that game.
Ogena kuleka yo.
You're going to pull there.
Zote kayo. Mukama agenda kubisa
muteka yo. Double it.
Nana nze kansoke. Kadi babera nabayaye babo.
They have their phone men who are close to them.
Na tekamu na
kuba ne kafuna and they get back.
Now we know stay kamu.
Unga tekafuna
no tekam tekafuna. Chelaba kona makalisa obamwe echo chemuite kanisa. Kano kafuna kano tekafuna.
Profit you don't get.
Nemugenda kukoka suka.
Go on the one of throwing.
Ka kuteba. Omanye ebyetu yae mubimanye.
You know the, those games.
Babe ana bae naja ya sokote
kam. The first to put in there.
Ani azanya kano kafuna
leka. Who has played on that game before?
Temutia.
Fear not.
Aba singa bala ikasiba mu kibuga
nyi. Most maybe you're not of the city.
Those
conmen will always target it.
They
put the
gate.
They keep that which has.
You say
this one is getting more. Me too. Maybe test. And they beat you.
Has
gone much. 40,000, 50,000.
And you get 10,000.
It's about to come back.
Kakati wafuna nga urumwa kama gerawa. Kakunyweza nyweza muko.
What strengthened you a little?
Nebongera nebakuba nebakuba nga boteka. Nemugera ku bino ebigundi byabayindi. Omanyira yoje ebiri mu kanisa.
You go in those things of the Indians.
Bana bakulira ku street ye kanisa. Babine ebigundi byabayindi ebi. Byoteka ye bino.
You put coins in there. Slot machines.
Noteka yo.
You put there.
Nechikuyira yoko.
It powers for you.
Noteka nechibukuba nechibukuba.
Beat them.
Yo kama da. Niye katonda ina wabulizani asoko kumpa nange ndiyo kemuwe. ani asoko kumpa alioka manje kati mwage na kusitutie kanisa ne abamu kumwete muingira ngakona mu kanisa kubabu ojulira lero ngabo yali nokubera nawe bo baddo ani ayingirayo mwena wabakuliza kusitwiti atane mufuka bayaye Nemukama era mukama oyinzo genda kulusozi no mulimba mukama lero zise kukunonya ewa lero nkunonya nkwetaga enyumba yanga tekuanga sikurufizi wabana kakati olaba obuyaye wagenza olimba ogenze kunonya mukama Omanyi okukula ku situdi y'ekkanisa nga temutuuka nko mu kkanisa mwafuuka bayaye bennyini abawedde emirimu kati nsooka na kwegayirira mukama tusonyiwe ebyonoono tusonyiwe kumbe eryoga ni mukama obwavu nga bukoleza kumbe kyekyakuleese kakati olw'okwayiga obuyaye osookawo nakola ki osookawo nakwenenya Banna embeera tebadde nnungi. Era bakunyumiza ku mbeera y'ekkanisa nege oba abaana bano bannaye tebatuuka nko mu kkanisa bakulira nga bwoga oli tamanyi kizimbe tamanyi na bizimbe byonna bya mu kibuga tabiyingira nga namu naye ali ku street kuli ayinza okunyonnyola amasimu agali eri nga bwagamanye ge batunda amasimu ayo ate mubayaye ayingirayo ku katono nayogera mukonoli esimu enayinza kubayamulira nakomawo ku kkubo kwakolese nagamba agambye yamitwala ana kumbe talinayo byamugambye nako era mba abalimba nga mutugenda basabira eri ne bagenda ne balya embizi ne bakola ne bakoma esala zammwe twazituusiza mugonde mu isirayiri katumale bikola batume
let's finish the hour
ewulidde bulungi katonda yakola eggulu n'ensi tabeera mu masabo agazimwa n'emikono kakati bw'otandika okuyita ekizimba ennyumba ya mukama oba olifudde essabu nti kubanga bo balubaale
babeerakibamalayika
abaago bo mubazimbira obuyumba ne babukolaki mwagala fananya katonda n'emizimu ate taweerezebwa na mikono abamu kumwaga mukama twakuweereza n'agamba nedda nze nabawa ebirabo bye muba mumpeererezaamu tabeera mu nnyumba ezimbwa n'emikono gwogamba abeera mu nnyumba ezo ye kanisa ye yazimba eggulu n'ensi omwoyo waabiri wonna wabula yasalawo atufuula ennyumba ye ng'asindika omwoyo we muffe abeere muffe era abeere gye tuli okubeera gye tuli kubeera nti ali muguru ne kuki ne mu nsi okubeera muffe kwe kutufuula yeekaalu ya katonda era twalina okubazimba ng'ekkanisa ya katonda naye twesiga ebigambo eby'obulimba byayogerwako ennyo eri ziti yeremiya ng'agamba temwesiga bigambo byaki ebigambo eby'obulimba nti ebizimbe bye yeekaalu ya mukama naye abasajja n'abakazi abandirowoozeddwa okuba nti bakulembeze baffe mu by'okukkiriza katonda ebigambo bino ebimu ku byo tebabimanyanga era tebatuulanga mukama w'ateeseza ebigambo okubyetegeeza n'okubimaakinga okubyawula n'okututegeeza ffe kabati somene mu yeremiya
Jeremiah 7:4
ebigambo bya mulimba ati bino yeyekaalu ya mukama yeyekaalu ya mukama yeyekaalu ya mukama olunyi olwokutaano kubanga
Yes, you have been.
Praise Jesus, man.
Orizungu lorugamba.
English is saying.
Temwesi ganga bigambo biyaburimba.
Do not trust lying and deceiving.
Ntibino yeyekaru ya mukama.
The temple of God.
Yeyekaru ya mukama. Yeyekaru ya mukama. Nebuze chibuzo biyebino.
Are these the ones?
Nekugamba ntibino biyemwogera konti yeyekaru ya Katonda. Kanisa ya Yesu. Biyebino.
Are these the ones?
Eno yeyekaru. Eno yekanisa.
Is this the church?
Simwe.
Are you the one?
Abayino kunongoza makuboga mwe.
Order your ways.
Nebugamba byobuli manga birudde munsi.
These ones have lived long in the world.
Oruza imaze myaka
emeka. Think how many years they've spent.
Abasinga kufe twaliko madini
sibo ki. Those who are in religions.
Mwabirayo emyaka.
We are there yet.
Bajaja bajaja bo bafa boogera ebyo.
Died speaking that.
Mbuye kalu yani.
The temple of God.
Kanisa ya Katonda.
Church of God.
Era ebizimbe bingi obiyitako nga bikwasa obujja nga biriko amannya God is well church
okwagala kwa Katonda kanisa
nga mannya ga buvuozi gavo omanyi obwakabaka bw'ensolo bwa sitaani obufugira mu masikati g'abantu obeerako amannya
g'obuvuozi
kati n'okuteeka obuteesi nti kizimbe nti kanisa ya Yesu Kizimbe Miracle Center Church.
Miracle Center Church.
Victory Church.
Victory Church.
No gawa. Kine kizimbe chechina Victory oba abakirimu.
Holds victory of people in it.
Kale tuli awo bwetu mu mbere
nategerekeka. Our situation not clear.
Ekituufu tekyawuliddwa n'omuntu akimanyi wabula tukuŋŋaana buli kiseera tuwayimu ebyekumi n'ebiweebwayo ne batuwa ebisuubizo ebitatuukirira tubeera ku kali kano kafuna kano tekakola ki olumu na lumu olabira awo era kuba kusiiba okwo kwanjawulo ne batulaga nti ye Katonda oba tolina ky'omuwadde talina kyakuwa era bakola Katonda waakiri muwe saddaaka ey'okusiiba oba muwe ekisooka omuwe waayo mukama akole
ki
naye twasooka muwa ky'okutuwa obulamu buno omukka gwosa wasooka muwa ki tetuganye wali ebyandiko ebitulaga tosobola okuwa Katonda naye n'akuddiza ekisingawo naye ky'omuwa ate yasooka okukola
ki
Nesu buli kiseera mu mbeera y'okuweebwa okuva eri Katonda bw'asooka okwagala okufuna okuva gye tuli waliwo wagambira abatume mu Matayo muweereddwa buwana mukolezi muweebwa waliyo ebyokuwa obuwa era nalugamba bakoliisi eri nti bwe munaakwasaganya ebyomwoyo n'ebyomwoyo mutegeere Katonda by'abawa obuki nga waliyo ebyokuwa obuwa naye nga ssebo olwaliwo batulaga bano abayeba okusituit ngamba bakulidde ku sirutu y'ekanisa bayaye asomera ekyawandiikibwa ezekeri 37 nsomera awo amagumba agali mu kiwonvu amagumba agali mu kiwonvu ebeera bizinesi kyawandiikibwa nti ebeera
bizinesi
omuyaye w'oku sirutu ayinza okutetenkanya naleeta ekisente ekigundi ekinankani ky'essente bweki ne bakikanyuga kiriko 2000 ku nguneku munda bipapula basigako langi eno ebbali omu n'ayitawo n'akikanyuga kukoonako n'okiraba okirona waba wakulengera
I've seen you.
You
know what we do? Let's not agile. Give me only 30,000
house.
You go open your bundle when you reach home.
Born
men are right there.
They
grew up on the streets.
Akugamba webaze tuli amukama lyakuwadde
waayo
ekiweebwayo ekyokwebaza naye nga naye tomanyi akuwadde waayo ekiweebwayo ekyokugenda mu
America
ogendagenda akulaga olina ky'ofunye naye nga tewali ky'okoze
ekyo
hehehehe ozanyisa n'abayaye boku street bali ku street yekanisa kwe bakulira tebakulira ngona mu kanisa tebakimanyi na jimani ne bakulimba ebyomukanisa ngane katonda bwali eyo bwatuddeyo mugenda kulaba katonda wange owoye kafede ya tutonda ngebe yanu kwa bigamba katonda yatonde guonesi nebiri mbiyo owoye
kafede
mugenda kulaba Yesu wange nubuzo wae katonda bayagala ensi yonna nokuwa yona wayo Yesu yamukuwa wekomo
wae
omanyi waliwo abanya bakwisa bobulima era munne abeera wuwe ng'omuntu bw'abeera n'emizimu gigye naye Yesu tabeera nkowoomu era sowagambu Yesu wange Yesu waffe yatuweebwa ffennakatonda bwe yayagala ensi n'okukola ki naye oli bw'agamba Yesu wange ng'omanya mmandwa ye era bw'aba taliiwo tekola
When is there you see miracles happen?
There's
no working.
Be careful, brethren. Let it
build
shrines. Let it
build the house of God. Of the living God. Yet they built where demons reside.
But we've had God who made
heaven and
earth.
That
means
demons built with human hands.
Yensonga lwaki ffe okutufuula yeekaalu kubanga naffe tetwazimwa mikono gyaki waliwo okuggwa eyazimwa emikono gy'abantu kandabe ani yakubumba mma kitaawo yali omulubuto lwa maama wo ng'ateekako amasi kati gwe toli nnyumba eyazimwa n'emikono gyaki naye waliwo ebintu nga byo byawabadda biri kifuula nnenge wabula teri kaakano saawa zino atula mukama mwatesiza ebigambo mukama ayogera mu Yeremiya
23
olunyi olw'ekumi n'omunaana yani yali atudde mukama mwatesiza ebigambo n'abyetegeza n'abimaaka nange sinze yali ategeera naye okuva mumwaka bbiri etaano paka 2011 mukama ntambuza olugendo lw'eggulu olwatambulira mu bayibuli kwetegereza mazima gali
mwe mwali olusoma
lw'ekkanisa
entuufu
eyabatukuvu okujawula ku kkanisa enkyamu ey'ebizimbe kkanisa y'abasitaani mwe nategeera ebigambo byo sandibitegedde ate nandibijjewa wamaggobola nandibijjewa kubanga gye misingi mwe tukulira emikyamu ne tugenda najo
naffe
naye katonda yanziza buza bbali nannyonyola ebintu nga birina okubeera era teri ayinza kunneesibaku mbuno simanyi oyo yabijja eno
waffe
kozi wamaggwani gwali obiwuliddeko gye nabijja omanyi mbadde ne ba Goliyasi naye nga Dawudi bw'anajanaka n'ejjinja limuwaja Yesu yeebaziwe kale ba Goliyasi bammwe baba bagwa nze sirina buzibu ku nsonga eyo omanyi waliwo olweetaaga okuwagira muganda wo n'olweteetaaga muwagira nze waliwo ndi mulokole muli balokole si wewa naye waliwo abalokole wesitabawagira kankubulira ekintu kimu abaana b'ewaka nga bakyabanywa enjaga tovunaananga abaneyiba sookera kubeewo kubanga onaaba okyagamba abawaneyiba lwaki munywa enjaga enjaga mbi nga baliwo abaana b'oku mulyango bakola bajja kubuuza wa olimu otegeera bulungi tunulewo
olabe
bayibuli nebantuufu nnyo omusango gusookere nga mu nnyumba katusookere mu balokole ffe bennyini balokole bannaffe nabo tubalage nti ekintu kye bakola si kiki ebikyamu byonna tugenda kubyogera ku bulokozi ate nga tuli balokole era tubironeganaye mutumu oyo wa ddiini
ki nze ndi bonagei kristian nasooka kulokoka bwe nalokoka nenzaliwo omulundi ogwokubiri nenjibwako omwoyo omutukuvu nenfuuka bonagei kubanga tosobola kufuuka bonagei kristian okugira ngu osoose kulokoka era neewuunya abali abaprotestanti oba bafuuka ddi abakristaayo kubanga baabuka omutendera ogwo baagaana okulokoka kubanga omulokozi yasooka okulokola yesu bw'amala okulokola n'ofiiramu naye mu kubatizibwa n'ozaaliwa ogwokubiri bw'omala n'akuyiwako ki gwe kugamba nti anointed oba christ n'ofuuka omukristaayo naye gye tujja gisomako ofuuka otya omukristaayo olyokola abatali bakristaayo bwe bali abangi mu nsi yesu yeebazibwe nyo so twagala okufunzafunza olw'obudde mukama tumwebaza olwa saviisi yaffe eno ennungi yesu yeebazibwe nyo kuba tiisita etumulisizaako ku ekyo ekijja bino tujja kubiddamu nga tuli layivu ku tivi ate be twogeddeko bye bitini kubanga tukyalaba ebintu bingi nnyo mu befeso essula ey'okuna batuwa ebirabo naye nga ebirabo bituweereddwa bye by'okuzimba ekkanisa so si matafaali so si seminti naye ebirabo eby'omwoyo era oyinza okwesiŋŋana nga tukufubako nnyo ozuule ekirabo ky'oli osobole okuzimbira ku kkanisa eno bw'oba tomanyi kirabo kyo tosobola zimbira kkanisa ya kristo tekisoboka era ojasiŋŋana abamu basomesa abamu basumba babulizi banjiri ogambe maama mwe mwenna mwenna muli bazimbi muli baweereza muli batume bannabbi basumba lwaki kakali bwe mutabeerawo tunaazimbisa ki yesu yeebazibwe nyo bwe mutabeerawo tugenda zimbisa ki ekkanisa tezimbibwa na mikono egyazimbwa egy'abantu ate si bizimbe wabula birabo bye bigizimba katusome tuwulire batuve ku lunyiriri olw'omwenda
naye ekigambo ekyo nti yali nnya kigamba ki wabula okugamba nti era eyakka mu njuyi eza wansi ez'ensi olunya olw'ekumi eyakka era yeewuuye yali nnya waggulu ennyo okusinga eggulu lyonna alyoke atuukirize byonna olunya olw'ekumi n'olumu era oyo n'awa abalala okubeera abatume n'abalala bannabbi n'abalala ababuulizi n'abalala abalunda n'abayigiriza kumi nabbiri olw'okutuukiriza abatukuvu olw'omulimu ogw'okuweereza olw'okuzimba omubiri gwa kristo olw'ekumi n'essatu okutuusa lwe tulituuka ffenna mu bumu obw'okukkiriza n'obw'okutegeera omwana wa katonda lwe tulituuka okuba omuntu omukulu okutuuka mu kigera eky'obukulu olw'okutuukirira kwa kristo
yesu yeebazibwe nnyo abalala bawa okubeera abatume abatume abala bannabbi basumba abulizi b'enjiri olw'okuzimba omubiri gwa kristo kijja kitya ndi kristo bulijjo gwe musingi naffe tuzimbira ku ye era tujja kulaba bayibuli ng'egamba kristo nga tujja eri ejjinja eddamu naffe ng'amayinja amalamu olw'okuzimba ennyumba ey'omwoyo kwega tujja n'ebirabo byaffe olw'okugattako ku mubiri gwa kristo nakugambye osubira lwaki yesu gwe musingi bayibuli eyogera mu yokaana 16 ku bujjuvu bwa kristo ffe ffenna kwe twakola ki okuva dda gwe musingi gwe twaggibwako ffenna wabula olw'okubula twali matabi agaggiddwa ku ye eyokaana 15 n'egamba yeye muzabibu ogwa ddala naffe tuli matabi agaava mu ye wabula twalina wadde twava mu ye twalina sigala mu ye okuzimba omubiri guno wabula kati sanki yali yakola twali twatemebwako kati mu kutuzza atuzza tuzimbe ennyumba eyawamu mu ye oba olina kyogenze mu maaso tegeera I went and listened to your topic.
That's why I began another topic.
It
has to open itself.
What should
be called foundation of church?
For
things in heaven and earth,
which make his house,
they are gotten from him.
Era bibadde bitazimbira kuye fabali bafira mu
Adam
nitujibwako kati hatuzza tuddemu tuzimbire
kuye
tubadde matabi agati mwanga gasolibwa wansi
branches thrown down.
Na yetu dizibwa kuye
we have restored back on him.
Aliokabera omushinji gwe kanisa
the foundation of church.
Kubanga gabiri mukune biri kunsi biri mu
Kristo
Yesu.
Era
nabuza nyo bashije muinzo muzimbi.
How can you build for him?
Kati okudda kwaffe. Tudanga tulokoka. Tuzali mu mundu ogwo kubiri. Ne tuyibwa ko moyo wa Katonda. Ne tufuka yekalu. E connecting ku yekalu ya Katonda. E kole gulu nensi.
Making heaven and earth.
Na yengo omusinja sikate Yesu.
Foundation remain Christ.
Bible yagamba.
Ti
mwabano nya mukama. Era abagobeera obutokerimu. Mujukira olwazi kwe mwajibwa.
The rock to which we are got.
Ori erwazi Yesu.
Tweve
nako twakola ki.
All us gotten from him.
Era ko tuddo kuzibira kubera yekalo.
Back build on him be temple.
So de tusobola kuzimba bizimbo kubera nyumba ya Katonda.
Be a house of God.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus much.
Shoka tusemene bya ndu kwa bibiri.
Let's end with two scriptures.
Bakolise ekisoka 12. Olunyo lwe 12.
Abakolise ekisoka sura ya 12 olunyo lwe
12.
Bakolise ekisoka sura ya 12 olunyo lwe 12.
Bakolise ekisoka sura ya 12 olunyo lwe
12. Kuba omubiri nga bwe guli ogumu ne kuba n'ebitundu bingi n'ebitundu byonna eby'omubiri. Newa kubadde nga bingi gwe mubiri gumu. Era ne Kristo bwatyo. 13. Kubanga mwoyo omu fenna twabatizibwa okuyingira mu mubiri gumu. Oba Abayudaaya, oba Abayonaani, oba Abaddu, oba Abaddembe. Fenna ne tunywesebwa mu mwoyo omu. 14. Kubanga n'omubiri si kitundu kimu naye bingi. Olunyo lwe 15. Ekigere bwe kyogera nti kubanga siri mukono. Siri wa ku mubiri olwekyo tekibeera ekitali kya ku mubiri. 15. Era okutuma okwogerera nti kubanga siri liiso siri wa ku mubiri olwekyo tekubeera okutali kwa ku mubiri.
Yesu yebazibwe nnyo. Nga tuzimba ekkanisa ya Kristo ekkanisa entukuvu nga yeffe ffe tubeera ku mubiri guno ogwa Kristo okukola ekkanisa buli omu aba alina okuba ekitundu kya munne. Naye ekitufuula ekitundu ekitukonekitinga byebirabo ebituweebwa. Oyinza okuba ettaffaali oba omusenyu ogugattawo wakati tuzimba ekkanisa eno. Kubanga okuzimbako n'okuzimbibwako kuli mu kirabo kyo. Oba oli mubuulizi wa njiri buli lw'obuulira obeera otuzimba. Oba oli musumba buli lw'otusumba obeera otuzimba. Yesu yebazibwe. Ate naye mu kaseera kamu nga weezimba kuba oba owulira enjiri gy'obuulira esookera mu ggwe n'egenda mu balala okubakolamu omulimu. Oli muyimbi ekirabo kyo kikozesebwa wakati mu kutuzimba. Kwegamba olugendo lw'okuzimba ekkanisa entukuvu lulina okuyingiramu ebirabo eby'omwoyo. Era ebiba tebiriiwo temulina kkanisa ya kuzimba kuba bwe ziba nga zeetaaga mpagi ekirabo kyo y'empagi. Bwe kiba kyetaaga muli kusiba ekirabo kyo kisobola okubeera ekyo. Bwe liba ttaka erinaazimba ng'ennyumba ez'ekyafrika bwe ziri era bwekityo bwe kibeera. So n'okuzimba kw'ennyumba era bwekityo bwe kibeera. Omusingi gwaffe ye Kristo kwe twaggyibwa. Kye kyamuviirako okumiisa ki? Omusingi ogw'abatume ne baki? Ne bannabbi. Kubanga ebiri mu ggulu n'ebiri ku nsi ffe ffenna ku bujjuvu bwe kwe twaweebwa twaggyibwa ku ye okubeerawo. Era bwe twali twaggyibwako olw'okwonoona n'ajja atufiira atukomyewo. Tuddemu tuzimbe ekkanisa eyo. Era n'agamba olw'okuba obeera kitundu kya ku mbiri gwe w'oli gwe kennyini obeera ekkanisa. So abasinga mmwe temulekangayo okukuŋŋaana nga mugamba kasana ategedde nze ekkanisa. Kubanga obadde omanyi mu kkanisa gye bakuŋŋaanira. Tukuŋŋaanira mu kkuŋŋaaniro. Weewaawo so togaa nange ndi kkanisa ne bwe nsabira eno. Tetusabira busabizi mu bifo gye tubeera yonna naye babiri basatu bakuŋŋaanira nga kwisa akola ki? oyinza olemereyo wekka oba omunaga amakasa nina ne famire yange tuweze kati babiri basatu katusigale wano ekigambo kiri kijja kukwata nti waliyo ekuŋŋaaniro ki eddene mwe tukuŋŋaanira ffenna waddengeyo mulinayo ekuŋŋaaniro lyammwe musobola okuŋŋaana ewaka naye tubeera nekuŋŋaaniro eddene erikola ki eritugatta ffenna mwe tusiŋŋaana abatume bannabbi abasumba kuba musobola okuba nga muli ewaka nga temuweerabirawo bino abazimba muliba olimira okuŋŋaana ne muzimbibwa sebisigaddeo tujja kubatwongera okubifuna kubikwatagana n'omusingi gw'abatume ne bannabbi okuzimbibwa ekanisa entukuvu ekanisa entuufu abatukuvu omusingi ogwo nga ye Kristo tugwawulira dda ku misingi emikyamu ekanisa enkyamu ekanisa y'abasitaani ebizimbe bizimbiddwa mu nsi yonna era nga biyitibwa ekkanisa naye amazima ge olina okuba ekkanisa entukuvu mukama akumpeera omukisa weebale kujja.